Sema kaunataka kuja enjoy ila ukija uondoki ubantalipa ujifungwe bomba wakitivo mie mkongo sipaki ayo shabani madobe ataka kumsola imwana akimwana nae kadema ataki migulu kaba Toto soyo Zikima ukija uondoki Ukija geto uondoki Kama ukija leo uondoki Anasema mama uondoki
Geto nshali seti Data nsha koneti Chap chap na requesti Nematizi tu nshakulia msuli na vesti Don't come with your bestie I got a bag, just drop by Bas kama uko denja come and say hi Njoo bas ata tulashisha all night Plus my story we get high Lala kwenye shoulder na kamata hips Kabla sija enter na cheza na lips Shanda menu ya style checklist Kitu peke na kulaga kavu ni chips
Wala kama una ushamawi Nimenza kukisarawi Toka kumsola imwana Ukija uondoki Ukija geto uondoki Kama ukija leo uondoki Anasema mama uondoki
Sanwe sami Ikusele avuma Dingo wako mna dingo wako Kutala ndili ndile Dingo wako mna dingo wako Dingo wako Dingo wako
Oh Tanzania nese Zaba mna ndilewe Pondolo zami Tontole Kwa sofa kajimiri Ame mani meka Funazo ispenda Swetera, swendera Sanyare kuhinja Bring your sexy body Get it down for daddy Let me hold it tidy
Let me start it
Ukija uondoki